Bambalela, 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 bambe, 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 oh, bambe, bambalela.
Sweet, so bambalela, oh, bambalela, oh, bambalela, oh, bambalela, oh, bambe, 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 oh, bambe, bambalela.